Amehlo ethu
amehlo ethu
abheke kuwe nomoya wethu
hey wethu
unite buye Dile uni debu Basa lwa nesho kule Tenchwadona Hilana futhi anikeziwa amagunya namandla konke kuyathoba ekubishweni kwalo nathemhlabeni sethemba lona uma sibiza lona konke kuyaguqa kuyathoba ekhameni lika Jesu siyokhuleka
Come on!